sam lehleli yenyuka kwaye imxinwa bambisandla sam lehleli yenyuka kwaye imxinwa bambisandla sam lehleli yenyuka kwaye imxinwa bambisandla sam
I'm not afraid to die.